Asubuhi bila motivation, na kichwa nikiwa na so many questions. Naongea na baba, please show me direction. Kuona hizi hatua inahitaji dedication. Kuna muda tu na pop bottle celebration, though tuko very sad kwenye free nation. Najikuta na overthink kila situation. Ili nitulie inahitaji meditation. Mitihani ya maisha, no preparation. Binadamu kazi mwisho kifo, haina pension. Maisha movie like vita, tunafia location. Na inakwenda livo pangwa, no complication. Kuna kitu inaitwa muda, haina compensation. Ilo kiwa na imani uneza pata compensation. Mungu aneza kurudisha miaka 7 ilopotea kwenye mwezi moja kukiwa na determination. Any question?
Tunataba samu usoni, ila tunamajonzi moyoni. Tutafika kwenye happy nation. Happy nation. Tutafika happy nation soon. Tutafika kwenye happy nation. Happy nation. Tutafika happy nation soon. Tutafika kwenye happy nation.
Miaka mingi nina fight for liberation, bado nina suffer na police oppression. Usipofunga ilo bakuli kwa intimidation, kesho yake watakushusha kwenye happy nation. Mapenzi matamu zaidi ya mango passion. Wanopendwa hii kwao sio exaggeration. Raya mwanzo italeta expectations. Maumivu finali muda separation. Kila 24 hours nina prayer session. Nina mengi ya kushukuru kila situation. Baby mama kajifungua bila complication. Sauti yangu ina penetrate kila nation.
Tunatabasamu usoni, ila tunamajonzi moyoni. Tutafika kwenye happy nation. Happy nation. Tutafika happy nation soon. Tutafika kwenye happy nation. Happy nation. Tutafika happy nation soon. Tutafika kwenye happy nation. Kazana, pambana, amini, tutafika. Kazana, pambana, amini, tutafika.
Who did it?